maano arkaya hadee inda isoo gaaruhu wixii qaladaad horay ama qolashan had noqoto ama faragelin had noqoto ama yani meelo kale isaga ay ka haystaan arrimo annaga hadee aanan noo soo bandhigi karin sidii la dooro iyadoo aan dareemi karno inay jiri karaan ayaa waxaa baaqee ma weliba ahaa inayna haddii cid kale ee isaga ay ku hayso cadaadis inay hadde ay kasii daayaa sii hawshiisa uu u madax bannaanaado dadka ummadda ay ka sugaysan ay u noqon